waza nanga denga nanga chonga kutukwila nevumile kilume ni chaka tombi nanjona ila zikati nguwe ipeki wapeke singa ni kwata wane mulelo amelia matakunguzu nakuneka waita timu mavisi nengu kaitu sisye.
Abdala kiwa,
que
no me
na bonye Chambiki Jackson Kyogo Mazombe Kitu Rambe House Chambiki Danieli Bende Kiki Kenamasio Mwana David Kenamasio
Thank you.